santiri kandi makambo mukiliza la ozanga mbungu ozanga benedictio moko la suka nzambo ya biso moko abenirio awe
hata wakupige mawe ziokote mawe uijenge nyumba
foundation niwe baba
hata wakupige mawe ziokote mawe uijenge nyumba
foundation niwe baba
hata babeti umabanga Lokota mabanga wanayotonga na ngonda ko
Atinemizambe mokonzi
Ata babeti umabanga Kota la bangote Zambia zamona
Zambe mokonzi
Yesu azabomoi Na mote mananga Na yebi na kolonga
Kama usikitega skio
Yesu ndiye uzima Maisha ni mwangu Najua nitashinda
Ata wakupige mawe Ziokote mawe Uijenge nyumba
Foundation niwe baba
Ata wakupige mawe Ziokote mawe Uijenge nyumba
Foundation niwe baba
Watakusema Watakuchonga Mama usife moyo Ea, ea Maneno yao Matendo yao Mwachie mukozi Ea
Wache mimi nitangaze neno la Bwana
mzee wa kazi ameingia
neno la baba yangu wache mimi nitangaze neno la Bwana
neno la nani
neno la baba
hata kupige mawe ziokote mawe uijenge nyumba
foundation niwe baba
hata kupige mawe ziokote mawe uijenge nyumba
foundation niwe baba
Maboko makasi Applaudissez très très fort pour Jésus Christ
Miguel Sarkozy
Wabi Mikono Yavios Allez changer ma de fréquence
Papa Denis
Yuko na mimi
Azana Mane
Yuko na wewe
Azana Yoye
Yuko na zisi
Emaneli
Imaneli Yuko na mimi
Azana Mane
Yuko na wewe
Azana Yoye
Yuko na zisi
Emaneli
Imaneli
Zambayo Zambayo Azamo
Papa Fololo, papa Denise, mwana wa Nzambe. Awe.